respect.
Oh yeah.
God's Will Records.
We give you praise.
Exclusive from babesmusic.com.
We give you praise. We give you praise. We give you praise. You are my God. I believe in you. Chabu pensi ya wecho ningapela kuchinzo jeno. Nipamwe wani ya weyimwe yepo mafwilire. Hawe wena ya we muli waku. Gamale sitisha mweo mwatingani wanga waikada. Gamale sitisha mwela ya wengani wanga wapemu.
Music.com.